mamela amwari ipinini asizinto kuzinjani ngoba umsathana njonge indlela eziningi manje please don't fight them back because I'm expecting you to be safe ngoba so please come back home safe just still here at home so nje yazi when are you coming back tomorrow
yonkolela nkosi yami Ziningi zono zami nami angisazazi Uyongixolela ngosi yami nje Maninga macala mina mika angisawazi Uyongixolela ngosi yami Ziningi zono zami nami angisazazi Uyongixolela ngosi yami nje Maninga macala mina mika angisawazi Check out.